Only watch till I'm come on. Thank you, Jesus. Osani de.
Katonda che ya tege kokuwa. Katonda che ya tonda chibale. Omutonzi che ya simba chikule. Te wali bachisanya o. Imu kamo pisiza mulinji. Okuva mu butonkula bi. Pisiza muntalo. Onwa nite. Nerero mukama di mumaso gosebo. Aba Babiloni bagolokose balina mafumu ebijambia tebalina chisa enkweze basala sala nziraba ebifubye banjogera kombi wulira emitegwe jitegwa tegwa njimanyi na ye mukama woli oli 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 kuluirwange oli wa mukama omulwanyi wetalo ojonwanire oli 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 kuluirwange sicha kutamikambo na walabe bange ngulinange
towaleka kunyigiza
oli 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 kuluirwange
Leka wabagezi Nolonda obi baita basiru Oleka wabamanyi Noimu savanafu Mujemulula abagezi Ofufugazi zabo Abe itabamanyi Zeno situla mukama
Katisa siraba kubo kunwanyisa Balimu kuboma mpeo
Thank you, Lord.